ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
Koni atu I te whārau ngā tūranga mahi kā poroa I oranga tamariki, arā te manatū mō ngā tamariki. Ko te tei wahanga nui kā poroa I oranga tamariki, ko te Treaty Response Unit. Anō reira, hei whakamohio mai I ona whakaaro ki te kaupapa rā, wā whakawhiti arorangi atu ki a te mema paremata I te pāti Māori, ki a Mariameno Kapakingi. Tēnā koe.
Tēnā roho ki koe, tēnā tātou katoa. Koia, kale mōhio mena ka ki te koe taku post I rungi te Instagram e hoa kamutu. Pōrangi haere, whakaaro, e pōhatu ka mai te timatango te taunei, ka kite tātou te āhua o a rātou whakaaro e pāna ki te Māori. And tā rātou, and kia unei ko te rātou, ko te, nā, te coalition government neha. Nō reira, I runi tēnā, ka tai atu ki tēnei rā, ka kite tātou katoa Māori mai, te kino, tā rātou kino kia mātou te Māori. Ka mutu mō tātou te katoa noki. Anā, tēnei tino take te namanga kaimahi ka o wā haere atu koutou me te rōpūra te treaty o tērā wāhanga. Tino mōhio mātou te Māori, kore rātou e arohana, e awhia nei, tāki mai I te Māori. Kore rātou e rongo ana ki wa tātou nei whakaaro, wa tātou nei hihia. Ana, so tino he, kia au. Kamutu I kite au tēnei momo whakaaro I te timata o te taunei. Tarungo tātou te whakaaro. Te nuinga o te wā I roto I te whare mere te pōhatu, kwanei te kōrero. Te katoa o ngā Pākehā, me ngā Māori kei tērā taho te whare, ko te kōrero, we're all New Zealanders, nira. And he kōrero tino, he dangerous tērā whakaaro. Because te nuinga o nātou ka kōrero pērā, whakaaro pērā, you know, I rotu I tērā whakaaro, kei a rātou te tikanga o tātou te Māori, kei a rātou te tikanga mō tātou te motu. So, kwanei taku rongo, kwanei taku kitenga I ngā rā, I reirau I te whare. We are all the same, Maria, Mino. You know, so, kāmi tēnā te kōrero. So often they reject what I'm saying, e pōhatu when I'm you know, running our motuhake whakaaro, our motuhake kōrero. That's often their reaction. Well, we're all New Zealanders, Maria. You know, kwanei te kōrero, God, they're nere anau. So ai, sui ara a taino ki tēnei rā. Ka mōhio tātou, wā tātou kaimahi, etahi Māori, etahi korehe Māori. Engari, e mahi ana ngā mahi kia tautoko wā tātou mokopone, e haore ana, e rawakore ana. Ai. And e riri anau, and e whawhai tono anu ki tēnā. Tai atu ki te whakaaro te mokopone authority, ka mōhio tātou. Mā te wā, ko tēnā te takui tino tītiro, kei mui e tātou me pērā. Kei a mātou te whakaaro, e pāna ki wa tātou mokopuna, e pāna ki wa tātou whānau, you know, e orana, e rawakore ana, kei a mātou te tikanga, kei a mātou te whakaaro. Me te mea anō, kei a mātou ngā solutions mō ngā take mō tātou, koina. Koina tātou kōrero tūtai. Yeah, I'll take a breath now.
Kia ora whae, mihi ana tēnā koe e nā kōrero. Whānui au, hei apiti atu, a ngā tamariki e noho nei ki raro iho I te marumaru o oranga tamariki. Kua kitea tātou I ngā tau, I ngā raru nui, kua kupu ake I oranga tamariki. Kia o whakaro kā kino ke atu te rātu āhuatanga? Kia hara nei.
Kino rātu. Mai rāno, you know, I te wā, I mahi au I roto I tērā, mena tērā agency, DSW, I tērā wā in the 1990s, kua whawhai mātou, I raru i te maru o te pua o te atu tūkāre au i mōhio me nā ka mōhio koe. Engari mōhio e tahi o mātou, i reira mātou i tērā, e whawhai ana i raru i tērā kaupapa, pua o te atu tū, me ngā recommendations te kaumātoru i roto i tērā mahi, e tērā pukapuka, i tērā ripuata. And e whakaaro ana mātou, oh, nā, ko pēnei te wā, mai anga mai, oh, next minute, oh, two brown tātou mā kānui tēnā, and putatū, Māori ka tō putatū. Anā, ka hoki mai ki tērā āhua i tēnei wā. Nō reira, i raru i tēnā rāruraru wā tātou mokopuna, i rotu i raru i te state care nera, and the too many, ka mōi o tātou, you know, in state care abuse. Mōi o tātou te motu e rā take. And mōhia nau, nā te mea i mahi au i roti i tērā mahi i aua wāra. And I know, and I have witnessed, and I can account, and I can speak with confidence what that trauma was then and what it continues to be. Nā ia tonu nei. Nā ia tonu nei. Pērā tonu. And ana i rotu i tēnei take, okay, you know, 7AA kānui tēnā, treaty mount kānui tēnā. Again, it's turning everything back pōhatu to we know what's best because we're white and we're right. That's the absolute truth of it. And, you know, I know not everyone's going to agree with that, but not everyone knows what we know. They don't know. Kuare, te nuinga kuare ana. There are more people, yeah, anyway, so kānui tēnā.
Tēnā koe i nā kōrero whāe. I mua i te whakakapinga i kōrero koe mo te Treaty Response Unit. Tēnā heaha te raru nui o te whakakoretanga o tērā wāhanga i oranga tamariki.
Yeah, well, you know, i te wā kua te 7AA, he whakaaro pai, it didn't go far enough, but anyway, he mea he tīmata, he tīmata mō te... that we could clearly see what must occur and what works for mokopuna Māori when they are in the hands, the loving and caring hands of their whānau and their whakapapa. And mōhio tātou etahi e kore take noiho. We know that, right? But we also know that amongst all of those, there are still family and whānau. If you look hard enough and you do the work, you will find them and they will find you. That piece of legislation required the boss of that place to be measured up against that quality. Do you understand mokopuna Māori enough to go and fight, search, and secure their whānau to look after their mokopuna? And the reason I talk like this there, Pohatu, is one of the very first FTCs, it's interesting, eh? One of the very first FTCs back in 1990, we had at least 120 there. 120 people in the room deciding the future and the fate. Yeah, on one of our mokopuna. And now, you know, it makes me so angry I cry because that's what's happening, eh? They are, the system and the people that are controlling it are saying we know not what we are doing for our kids, therefore we will decide for you. And we'll take all the system and the structure away from you, pera I te 7AA, pera I ngā social workers, ngā whānau ora workers, me kati tēnā, and we will just treat them and grow them as if they are like us. And that's the white and right lot. It's that us. So koina, koina taku mōhio, koina taku riri, ana I roto I tēnei take te 7AA, the Treaty Response Unit, you know, where are... mea I roti te oranga tamariki, me te taihi atu ngā agencies, tini ngā kaimahi, tini ngā whānau, next minute, oh well, on the dole. Pōhehe, pōrangi haere.
Ai, rongo kahana ki tō ini, ki tō riri, ki ēnei kaupapa nui, whāia. Ko e ki te wā ki a tāua e mihi ana ki a koe mōu i whakawātea i a koe anō ki te whakatakoto i o whakaaro ki a mātou i tēnei rangi mo tēnei kaupapa. Me mā paremata i te Pāti Māori, Mariameno Kapakingi. Tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā koe, tēnā tātou.